Sabasajja Kabaka atongozza olusiisira lw'ebyobulamu olwatubeere balamu ebulemeezi n'obubaka eri abalemeezi okwongera okwekuuma n'okulwanyisa mukenenya. Abaami bakubiriziddwa okwettanira okwekebeza obulwadde bwa kkookolo w'akatungulu obususe n'okugoberera okuwabula kw'abasawo awamu n'endwadde endala. Obubaka bwannyini mu busomeddwa n'alinnya Dina Kakiga mu lusiisira lw'ebyobulamu olugenda mu maaso ku St. Jude Primary School e Kasana Luweero, n'ategeeza nti okuva kaweefube w'atubeere balamu atongozebwa waliwo ebibala ebirabika.
Twatongoza enteekateeka ya tubeere balamu health campaign okusalaga amasaza gonna okusomesa okukebera n'okujjanjaba abantu baffe era ebibala birabika. Nga tutuuse mu kusaza Bulemeezi, tukubiriza abantu baffe okwongera okwekuuma n'okulwanyisa mukenenya, abaami okwettanira okwekebeza obulwadde bwa obususe ate n'okugoberera okuwabula kw'abasawo awamu n'endwadde endala.